Janie ranja ngambara ngarimba nabuze umwambaro uhisha gahinda abo twiganye bumpora mbitsimba ngo warikenge batabona tripashe yaringa uko tureba rimwe birakunda anara time tugashyirwa mu mva inzozi zacu nazo zigahunga icyo dusaba ndagusabye Kristo we nujye unyibuka ujye wibuka n'ababandi twabanye tudafite ibihagije nuzatume mama saza namwituye amasengesho asengera day by day uzatume papa aterwa ishema n'uwo yabyaye kuri njye birahagije Irene bro uzi gukura wumva ufite intimba sometimes kajya ubiririmba ugakura wumva ufite ubwoba my brother rimwe byakurenga ukaririmba uko tureba rimwe birakunda anara time tugashyirwa mu mva inzozi zacu nazo zigahunga icyo nge nsaba ubu ndagusabye Kristo we Kristo we Kristo we ndagusabye Kristo we nujye unyibuka ujye wibuka n'ababandi twabanye tudafite ibihagije nuzatume mama saza namwituye amasengesho asengera day by day uzatume papa aterwa ishema n'uwo yabyaye kuri njye birahagije